birenge byawe mami zaguma ku musaraba wawe munsi y'ibirenge byawe niho mbona ubuhungiro dore umuraba ni mwinshi atari wowe naruhama ukiza we fata ukuboko kwanjye ndakwinginze ubane nanjye unyambutse isi yuje umwijima bisha mu mababa yawe nsindire byose sindeze kukurekura utampaye umugisha nyamara no mu gihe umpaye sinzakumva iruhande bana nanjye Yesu we bana nanjye nundeke mu mababa yawe niho honyine hari ubugingo fata ukuboko ungezeho ku musaraba wawe kuko niho hari inkomoko y'intsinzi kubisha bose bana nanjye Yesu we bana nanjye nundeke mu mababa yawe niho honyine hari ubugingo fata ukuboko ugezeho ku musaraba wawe kuko niho hari inkomoko y'intsinzi kubisha bose
Shabbos Shalom.